Bonke vele laba sazobaqhiba. Bonke vele laba sazobahlinza. Bonke vele laba sazobaqhiba. Bonke vele laba sazobahlinza. Awubonke vele laba sazobaqhiba. Sengikhona kule namba ngizochitha igazi. Isihlalo sobukhosi ke vele sami. Awonke ama-haters oguqa phansi. Akudala ngibatshela lo mhlaba wami. Ngiphethe wonke amawashi ngesikhathi sami. Wena koyibiza ngenkuzi uzohlinzwa yini? Kahle wempani akudlisi rini. I-rap yami imnandi athetha bokhwini. Inkulu le ndaba ididi journalist. Awubheka umasaka kazi nokuthi uzoyithini. Bonke vele laba sazobaqhiba. Bonke vele laba sazobahlinza. Bonke vele laba sazobaqhiba. Awubonke vele laba sazobahlinza. Awubonke vele laba sazobaqhiba.
Mo, mo, thathe bigger nefosholo. Vele sithuna mina ngisazoqupha. Nokho mnyango bathi dot dot. Sikhiya singathathi diamond elimnyama. Kosho shoni webafana yim. Nithi sama kanti umoya ongcolile. Sikhiya nesangoma idlozi livumile. Sobala ukuthi i-ghost iyavuma. Phethe umbulali njengungithithi. Ibhithi limnandi njenge-ice cream.
Bonke vele laba sazobaqhiba. Bonke vele laba sazobahlinza. Bonke vele laba sazobaqhiba. Bonke vele laba sazobahlinza.
Abanye bayibisa ngeyinaphazaway. Sobala ukuthi yes 99. Unokoza phambi kwedayimala ngempela. Mina ngizogqiba uthi I quit. Uthi uyabaleka mlande ngephandle. Uthi uyagola simcishe nalehle. Uthi uyagola simcishe nalehle. Uthi uyabaleka mlande ngephandle. Mina ngizogqiba uthi I quit. Uthi uyabaleka mlande ngephandle.
Bonke vele laba sazobaqhiba. Bonke vele laba sazobahlinza. Bonke vele laba sazobaqhiba. Awubonke vele laba sazobahlinza. Awubonke vele laba sazobaqhiba.
I'm the best nigga come across. You said I can trap, I tap your god. Ngigqibe eswayini, ngigile god. Ngigqibe eswayini, ngigile god. Wayithela oswayini, suzenze sop. Ubani phalisho, suyibiza iscock. Angeke uzulu ngathi ufika izolo. You call yourself a star, ufika izolo. Lo mfana ngizomkhipha amazinyo ngephansi. Ngimfaka i-full stop, uphethe idompass. Ngimfaka i-full stop, uphethe idompass.